Jazzy boy,
Jazzy boy.
Peter Zenza Gadget,
running it, running it.
Why can't I, why can't
I? As a tiger.
Why can't I, why can't
I? One leg in the water, another one on the fire.
Life ya mtu imafunika freedom. Umoyo wa mtu umafunika na freedom. Freedom,
freedom ifunika chalo si prisoni.
Freedom,
freedom ifunika chalo si prisoni.
Kumenya kondo everyday, munga chape ni chachacha. Inedi mafuna kungala kala ifika mapuja. Mwikala patalala, wina patalalika. Peni kali moyo, nifuna ni chajige munga ni kachacha. Peni kali moyo, leka ni kondo mwene. Noti waikata bibi, waikata e. Wafurunga nyatongwe, waikata e. Waikata stroke, waikata e. Wafurunga nyatongwe, waikata pressure.
Life ya mtu imafunika freedom. Umoyo wa mtu umafunika na freedom.
Freedom,
freedom ifunika chalo si prisoni.
Freedom,
freedom ifunika chalo si prisoni.
Wafurunganya tompwe, waikata ea. Waikata stroke, waikata e. Wafurunganya tompwe, waikata pressure.
Mulife ya mtu imafunika freedom. Umoyo wa mtu umafunika na freedom.
Freedom,
freedom ifunika chalo si prisoni.
Freedom,
freedom ifunika chalo si prisoni.
Kula shaku shaku liru. Pezeka bonze nga za mutiru
Waikata
Kabu.
Mulife ya mtu imafunika freedom. Umoyo wa mtu umafunika na freedom.
Freedom,
freedom ifunika chalo si prisoni.
Freedom,
freedom ifunika chalo si prisoni.
Bad man a bad man. Yazi pandi a one. Kaboom. Kude 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 kude. We done there.
Jazzy boy production, ladies and gentlemen.
Jazzy boy.
Jazzy boy.